problem. Doctor lover boy. Abandon my bed. Chitufo kwagala kuliba temye mbale. Dalamanyi chaga gabambu zempale. Mwabantu abakulu mwabali mukwano. Ngamwekoze bintu. Nange jendi nesunga muntu. Simanyi love na yomtima kuntuma. Bobontende senjika. Njagala nandisa kusapa. Mbika konange mbute wenkuba. Njagala kukwako mulavu. Ndawe kubibayo mulavu. Njagala kukwako mulavu. Ndawe kubibayo mulavu. Mama. Njagala kukwako mukwagala. Nabo babetala. Pulira bye banyumya mukyalo. Omukwano gwambala. Mbweyo bamanyi nokusamira. Bangamba bintu byakusonyiwa. Eyo changa moto. Enkubanga miko. Simanyi love na yomtima kuntuma. Bobo ntende senjika. Njagala nandisa kusapa. Mbika konange mbute wenkuba. Njagala kukwako mulavu. Ndabe kubibayo mulavu. Kwagala kuliba temye mbale. Dalamanyi chaga gabambu zempale. Mwabantu abakulu. When I have a dream I want to fall in love again. Netaga yo chansi. Ebyo mukwano mbili.